Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke le dumedisa bana ba morena ka lena le le maatla la morena wa rena Jesu Kristo wa Nazareth. Ja ka metlhiritle go arogana le foko la modimo kwa lona wa metlheng Bishop Lucky Molwanta. Ke a leboga bana ba modimo molemo o modimo a reetsetsa ngwana ka gale go arogana le foko la gagwe le le tshelang ruri le a re natlafatsa le a re direla re a bona le dikarabo tsa rona tse re di bonang ka nako tso tsotlhe. Mo tsatsi le re tlile go bua ka setlhogo se se reng Shall you sit when we go to war? A o tla nna mo le rona re ya kwa ntweng na? Re tlile go bala mo go Numeri chapter 32 ro bala from verse 1. Yona e tlo e balega ka mokgwa Barubeni le Bagate ba ne ba na le diruiwa tse dintsi thata-thata. Jaanong ya re ba bona lefatshe la Jasere le lefatshe la Giliate ba fitlhela golo foo e lefelo ga diruiwa. Ke fa Bagate le Barubeni ba tla ba raya Moshe le Moporista Eliazare le bagolo ba Phuthego ba re, kwa Atarote le Dibone le Jasere le Nimera le Heshbone le Eliale le Sebame le Nebo le Bione, lone lefatshe le morena a le thupileng fa pele ga Phuthego ya Iseraele ke lefatshe la diruiwa, mme batlhanka ba gago ba na le diruiwa. Ba ne ba re, fa re bone bopelo tlhomogi mo matlhong a gago a lefatshe leo le newa batlhanka ba gago go nna boswa, mme o seke wa re tshedisa noka ya Jordan. Mme Moshe a fetola Bagate le Barubeni a re, a e ka re ba ga lona ba ya kwa ntweng lona lwa itulela fa? Ke ka ntlha ya eng fa lo tentsha dipelo tsa Baiseraele gore ba seke ba tshelela kwa lefatsheng le morena a le ba neileng? Modimo wa rona re a leboga, re leboga palo ya letsatsi la kajeno. Bua le rona gape Modimo wa rona, re go tshepile, re a go utlwa, re a go dumela ka Kreste Jesu morena le mo re pholosi. Amen. Ke batla go bua gore Baiseraele ke setšhaba se Modimo a neng a se tlhophile go bontsha bogolo ba gagwe, go bontsha maatla a gagwe mo direng tsa gagwe, go bontsha maatla a gagwe mo ditšhabeng tseo di neng di sa dumele mo go ene. So o ne a tsamaya a lwela Baiseraele mo dintweng tse ba neng ba kopana le tsone. Go ne go na le nkareng digongwana tse di neng di beilwe mo Iseraeleng di le 12 go latela basimane ba ga Jakobo. Jaanong re a bona gore batho ba nagentse ba tsamaya Baiseraele ba he ba tsamaya ba lefatsheng la tshepiso, go ne go na le dintwa tse ba neng ba tsamaya ba kopana le tsone, dintwa tse di ka beng di ba fedisitse. But Modimo a ba fa thata ya gore ba lwe, mo go Modimo o ne a ba lwela ka sebele. Bone ba ne ba ya fela ba bogela ntwa, ba boa ba itseele phenyo. Go ne go na le merafe e mebedi kee mo Baiseraeleng, o mongwe ke Barubeni, o mongwe ke Bagadite, ba e leng gore ba ne ba ruile thata, ba na le letsomane le le ne le tswelele le godile thata-thata-thata gore ba letse re kae ga re itse. But re itse gore ge go na le ntwa, ga le thopa setšhaba le tseya dilo tso tsotlhe tsa setšhaba tsele e nna tsa lona. Bjaanong ga ntse leeto le tswetse pele, ba lata Moshe, ba lata Moporista, ba lata le Phuthego, ba re re na le kgang. Kgang ya rona ke gore letsomane la rona le le ntsi, mme mo dinageng tse re di thupileng tsele re kopa gore le re fe tsone rona, re tle re kgone gore re nne ka gore naga e e pila thata go ka tshwara leruo la rona. Go na le mantswe a mangwe a ileng a nstrike thata ga ke bala temana ena e buang ka gore a re, if we have found favor in the sight, let this land be given to your servants as a possession, do not make us cross the Jordan. Go na le batho ba e reng ga re tsamaya mo botshelong re bona Modimo a re lwela, re bona Modimo a re araba, re bona Modimo a re tshegofatsa, re simolola re nna le dilo tse dintsi, ga re batle go tswela pele ka leeto le Modimo a batla re tswela pele ka lona. Re a feila mo leetong la Bokreste ka baka la boutlwelo botlhoko bo Modimo a re fang bone. Ra feila ka di-blessing tse re buang ka tsone ka metlha yotlhe. But ke batla go bolela yana ke re, bana ba Modimo, a se Modimo a go fang sona se seke sa go lebatsa Modimo, se seke sa go lebatsa leeto le re le tshwerile gore re ya gae Jerusalema. Lefatshe le ga se la borona, bana ba Modimo, le godimo ke lona le e leng gore Modimo o re beetse lona. O boletse morena Jesu a re, kwa leng ko teng le rona re tlile go ba ko teng. Bjanong bona ge ba bona naga ena e bulegile e le entle,
ba simolla ba batla go nna fa ba bolela mantswe a mang are ana ga e ifiwe ba tlhanka bao ga re ka create favor mogolona ba batla favor ya motho a ba sa batla favor ya modimo favor ya modimo ke nneng e ba isa to the promised land mara favor e ba e batla mo bathong ke a go refele fatselona le re le bonang a re sa batla go tsamaya ka tumelo re batla gore se re se bonang se setle mo diatleng tsa rona rona batho gone yanong re tshwerwe ke mokgwa wa gore se re setse re na le sona ke sone se laolang maphelo a rona ga re dumele gore modimo a ka tlisa tse di fetang tse re nang le tsona tse re di tshwereng mo matsogong a rona ba ba re re fe lefatshe le ga re sa batla go crossa Jordane ke batla go bua le ngwana wa modimo gore ngwana wa modimo God wants you on the other side wa tlogela go lebelela dilo tse di bonwang ka matlho tlogela go lebelelwa dilo tse di tshwarwang ka matsogo tlogela go lebelela the material things gona modimo o batla gore we must cross over re fete re tshele Jordan re tshele the obstacles tse di leng mo pele ga rona tse re tshele mahumo a rona re naganele ka kwa ga ona ka gore bona ba bua ka letsomane gore naga e siametse letsomane la rona but ba lebetse gore mo le bone ba bona gore naga e siametse letsomane la bona letsomane lele le ka swa anytime le ka thekwa ke bolwetse la so ba tla be ba lositse ba lositse the other side of Jordan ba lositse kanana ba tla ba lositse gape le livestock ya bona e ba tshwere dilo tse di re tshwarang tse bana ba modimo re bona botshelo ba rona bo le mo go tsona di ka re latlhegisa le godimo re ka latlhegelwa ke le godimo le tsona di ka latlhega because they are not permanent o skebe wa batla gore o cre favor mo bathong gore wena o ruwe lefatshe lentswe la modimo le re go tla thusa motho eng gore a rue lefatshe lo lotlhe a siane lefatshe lo lotlhe mme a latlhegelwe ke bophelo ba nnete moshe ge batla mo go yene ka kopo ye modimo a sedimosa mo go moshe gore bua le banna ba go na le se ba sa se boneng moshe o re mo go bona a re lona merafe mebedi e le batlang go sala mo le rona re tsamaya ba botlhe mo le re tswile egepeta ba botlhe shall your brothers go to war while you sit here go na le bakreste ba bantsi ba ile ngore ba lebetse gore bophelo ba motho ke ntwa mo lefatsheng ba lebetse gore re phela ka go intercede ba lebetse gore re phela ka go rera evangeli le go rera evangeli go ke ntwa ba ge ba bona ba ruwa he ba bona ba tswela pele mo botshelong ba nna ba rola tsotsotlhe ka nte morada Jesu are wa mosetse morago a rwale sefapano sa gagwe letsatsi le letsatsi a mosale morago se modimo a se tlhokang ke gore let us follow him let us follow him do not just sit there bana ba modimo ba alwa ka montle bana ba modimo ba rapella lefatshile bana ba modimo ba rera evangeli gore batho ba boelane le modimo wena o ntse ngwana wa modimo re sale re rutwa ko Sunday school gore ga re nne fela re ya re emelela re le bana ba modimo ne re gona le pina engwe e re ne re aga re yopela kana ko tsotsotlhe e reng re aga tempele bashimane re thuse banyana re thuse re age tempele ya Jesu re batla go bolela gore ga re tsene mo tirong ya modimo a re tseneng ba botlhe ga re tsena mo thapelong a re tseneng ba botlhe ga re tsena mo intercessioneng a re tseneng ba botlhe bana ba modimo tiro ya modimo e batla everyone a seke a gadima ko morago le rialo lentswe la modimo le re wa beileng matsogo a gago mo mogomeng a seke a gadima ko morago re gadima ko morago re bona botala re gadima ka mo matlhakoreng re bona botala mo le lentswe la modimo le re o sekebe wa gadima on the left do not turn to the right wena tsamaya o tlhamaletse rona re lebe re influenciwa ke ditsala ga o bona o na le ditsala tse ntsi o bona o na le bophelo ga o bona o na le tsele le tsele o bona o na le bophelo o lebetse gore modimo o batla gore you must cross your Jordan ke Jordan wa gago mo letsatsi lena la gompieno ke eng bana ba modimo ke eng se se go tshwereng ke batla go go gwetlha ngwana wa modimo ka leina la morena Jesu gore a o tla nna na mo le bana ba modimo ba le montweng re montweng bana ba modimo ga o ka lebelela matshelo a batho a latlhegang ga o ka lebelela dillo tsa setšhaba tse di leng teng letsatsi le letsatsi o tla lemoga gore re montweng go tlhoka bakreste ba batla emang go tlhoka bakreste ba matlho a bona a tla sekeng a sirwa ke dilo tsa lefatshele ba eme ba re let us cross over re tshele Jordan ye re seke a re ge re fitlha re bona Jordan ra bona mo mahumo a rona kapa mo matsoma mosimane a rona a tla nwa metsi moteng ra bona mo re tla aga moteng ra bona mo re tla be sanna ma moteng go nna monate nna diphaka moteng a ireng ga re bona Jordan re modimo re thusa go tshela Jordan ye rona ga re a biletswa go nna fa re thusa gore re yeme re lwentwa ye go nne re a itse gore o tlo re fa phenyo bona banna ba le ge mosha sna nna ba bolella a re lona letle go nyemisa batho moko le tle go tentsha batho leeto ka mokgwa o le wirang goreng le discourage ba Israele mo goreng ba tshile ba e ko lefatshe le modimo a yang go ba fa lona ba ne ba lebetse bona ba merafi e mebedi gore ba bone phenyo ga se ka matla a bona phenyo e ba e boneng ke phenyo e tlisitsweng ke modimo because lentswe la modimo le tlhalosa sentle le re ke modimo a lweleng le ditšhabatse a di fenya re seke ra claima victory ya modimo re seke ra claim ma success ya modimo ra hira ya rona bana ba morena rona a re tsweng re lwe gore modimo wa rona o re tlhomisitse gore re apare ditlhomo tsa moya letsatsi le letsatsi re lwe re sa fellwe ke thata gore mo kresto so tso ba fafatse a o tla ba fafatse ka bakala gore o a bereka a o tla ba fafatse ka gore o nyetswe a o tla ba fafatse ka bakala gore o fodile a o tla ba fafatse ka gore gone ya no modimo go file karabo ngwana o ntsongwe morapella o mmone modimo go tshegofaditse ka ene na ke eng se se tla kgaoganyang le lerato la ga Kreste a re emeng bazalwane ntwa e santsane e bolotse matshelo a latlhega letsatsi le letsatsi re bona le mo dipegong tse di leng mo mmedieng gore batho ba šwa ba thuntshiwa batho ba šwa ba bolaiwa ka ditsela tse di farologaneng go tlhokega ngwana wa modimo wa tlang go rapela a tsholetse lentswe e seke a re re go iwa ntweng wena wa sala kwa morago bana ba modimo e seke a re go iwa ntweng wena wa bona o setse o fitlhile wa nagana gore bophelo bo felela fa bophelo ba nnete ke bophelo ba go nna mo go Kreste Jesu bophelo ba nnete ke ba go tshwarella go fitlha kwa bofelong bophelo ba nnete ke ba goreng God give us breakthrough we are challenged every day but we are not going to allow ourselves gore re fengwe ke maemo a le mo pele ga rona moshe a ba omanya are le nyemisa setšhaba sa modimo lona ka go boya ka go se ntweng ba itshwala ba boela mo morago ga o bala verse 19 ya teng ere yet we will not have an inheritance with them across the Jordan and beyond because our inheritance has come to us on the east side ba teng bana ba modimo ba e leng gore le ge modimo a bolela le bona bona ba ntse ba ganeletse ka kwano ga ba batle go tshela ga ba batle go fetela ko pele tla ke go lemose gore morana Jesu he is very much concerned ka rona bana ba modimo o tshepa rona ga o bala Proverbs 18 verse 9 whoever is lazy regarding his work is also a brother to the man of destruction ere ga o le motlapa o sa dire ka mnatla mo tseleng ya modimo o tshwana le motho wa senyang a senyetsa mmuso wa modimo uika wena ga bo ga swena o senyang o balwa le basinyi ka bakala gore wena o tlapa fala go dira tiro ya modimo modimo wa rena o batla gore re eme bana ba modimo ha batle mo kreste wa tla emang in between ga o e bala mole mo Matthew chapter 12 verse 30 here the person who is not with me is against me and the person who is not gathering with me is scattering ngwana wa modimo ga o sa yemele morena Jesu ga o sa yemele mmuso wa modimo o lwa le ona ka ke mantswe a buang ke morena Jesu gore ga o sa yemele evangeli ya rona gore gore o kgatlhano le ona ga gona gore ga o didimetse wena ga o buisepe ga o batle go ipofa ga o sa ipofe gona le language e we buang o didimetse because silence is also a communication wa bua ka gore wena ga o emele mmuso wa modimo bula molomo o bolele phatlalatsa Jesu Kriste wa pholosa bula molomo o bolelle batho ba rapelle gore ba buele mmuso wa modimo modimo o tlhoka batho ba batla skeng ba tlapafala ka bakala gore ba kreile se bona ba seng ba se batla tomorrow o tla batla se sengwe seo senang sone gompieno tswela pele mo thapelong ga re a tshwanela go fela maatla ga re a tshwanela go felelwa ke thapelo a re lweng re kgomarele morena ka baka la gore modimo wa rona ke modimo wa tlo re lwelang batho ba ka mo ntle ka mole ba tlhoka rona gore we must intercede for them, let us not grow weary. Modimo o tle gore patela a re tsheleng Jordan bana ba Modimo, a re fete mathata, a re llang ka ona letsatsi le letsatsi, a re fete mabaka, a re llang ka ona nako le nako, ga re tshwanetse go tsena mo tirong ya Modimo. Modimo wa rona o tle gore putsa, ga se batho ba tleng gore putsa, ke Modimo wa rona. O seke wa tsietswa ke botalanyana ba lefelo le leng ka kwano. Let us cross over in the name of Jesus Christ. Modimo wa rona ra leboga ka lebitso la morena Jesu, tshegofatsa palo ya rona e ya letsatsi la gompieno, o tsamaye le botlhe ba ba yang ditirong, o re gopotsa letsatsi lefoko le la gago ka nako tso tsotlhe ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Kwa lona wa metlheng, Lucky Molanto Bishop, D072-135-0708. Amen.
Be doers of the word with 657 AM. Sounds of Life.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So join us to form a chain of prayer for you and with you. To send in prayer requests, contact 067-429-7564 or alternatively email us on prayer@radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.